Fama da garkan on kettino habru suka matar studio kalango danta on gettire mona ko habruji di yanda Aisha madde mun da Abdul mun fama Abdul
jamni wala kai Aisha habruji di gaddan den alal o enda hitinan tobe
der habruji di hanani en pudra do enda der hubere nyama en gaddan filla kulle ko suka matar gonno chonna do beddaji e sadar maji di woni e beggi addo majjum der yotar pindol made en gaddan tariki Abdul Aziz suka matar chonno kilishi han wakati fo en kantre fujoji men ko chonnyol balli bannira batu nyaloma ittanaado nyanyube wadama to enda der université technologie mo tawa dollar majju aranum be gadi sigilaji kewdi der majju
non jatti wadi aisar ni sekettino den ko Abdallah Ibrahim Musa délégué général nabi en ardido dun fa handen jangobe jangirde den den ni e docteur Salisu Abu ardido dun fa handen jangirde den den hore mudum bi'i do batu gu en den ni ko wadda firtaade ngal fulfulde
wannan rana ita ce muka sama
junaid yaland handan de woni yaland andal nonduno hikka woni fudare mudun midon kaura jangobe burdube andal sannifabe kokke barjali ko watta bandirabe mabbe tokka labi mabbe mawuri ko jimmini woni tawa hitande fudno dum wadi
wannan ko wace shekara ana yin shi
eh wannan rana ta yau mu
to wallahi nyalande handen de ni nyalande beldum non to ami gamse hunde non ko dubi joy bitidi mi don tafafa min gadal amma sai hikka ko lamdo boyni ko jangobe university mo leddi tawa fanni jangobe e jeenaino amma jangobe lasu e joy woni hokketebe baljadi enda
woni ba baaki su kai kata
bannira jon kuma en jeto en dan ciro zeri der nokkure to dum ekitoto golle jungo ebe tawra sador maji ko sukabe gar ekitade golle der nokkure de enda
aisa ga andude duni fa handen ko sabi sukabe be enda ni galano gara windude inde en ni gan jangude ekitade gollal gal enda ni sai kettino den ko Al Husseinu Kuruza ardido jangirde de enda ni wi'ido majjum wakkati Ahmed Fela jamuno
onna sibile ciro zeri
ko wadi min cubi ciro zeri woni gan kanko woni departement na commune mo wala fu por sab projet jingoloji do filla yaadu yeso din fu tawa kena agadez e jonde kan dum wadi ko ciro suba gamin kebe kintinde sukabe umma torende amma kujje ko janginte der nokkure den nimbe mbindai indemu sako njangine dum won sadorna amin mawdo noddangal an yaade to sarobe sukabe be ngoni be tuto sukabe mabbe milo warde der nokkure to gollal jungo e kintinde tedo jangude gam arande fu jomun no heban andale wodi du no heban gollal jungo gal ekiti waaji
avoir un travail quelque part
banira do endan der hubere nyamay do beddaji suka matoro no chonna kulle kewde kambe keba ko be kuntir haajuuji mabbe
non jatti wadi aisa gam beedari ni sekettino den ko Ali Munkel Useni jehudo yewtidi e wobbe mabbe ko be bi firtaade ngal fulfulde
e do rompo yiji to kiteli e stop gallu nyamay do nedda no yi'a suka be ummatore no chonna kulle tereje muudum misali te en koji rompo yi Morris Delance to Bubakar John Dubi sap e jego won no sanna kulle tereje mun kolati dubi majjun tatini
ay tan
mi do sonna lotis bavet e kulle go telaki kini mi wadankino der nyaloma mi heba ko mi nyama ande ni yettore Allah bani ko der faritide min tawa do enda loreji e moto no do elei wakati yigo se neddo dogga isinde yonkim ko nyame amin gada mun ni min goni Allah reemu
won warer ko mi ralle
taw jobe loreji e moteje wobbe sodobe toma ko milana kongal golla hedana goddum
season
ummatore de tawa der golle de enden gan hebude ko be kumtira haajuuji mabbe amma e be tawa du der farritidde gan do ni to kitele darorde loreji di enden no wodi awjotobe heebe e bawi gartem fude
el cause un accident
gal golla gal sukabe ummatore ngoni he e wadde e be tawa der farritere de yala dum kolondiran juude no e jewde be sukabe ummatore la fino yewo bibbe leddi ni jarfu
bandiraawo jom kuma wakkati yewtere pinndol meeɗen no en gaddan taariki suka ummatoore conno kilici
non jaati waɗi aissa dar yewtere pinndol meeɗen ngol enɗan ni hannden du en jahatana toon enɗan madawa madawa duni fa hannde ngam waddude taariki Abdul Aziz suka ummatoore gaɗo kilici toon duni madawa de en daari ɗo nder leydi Niger de enɗan ni ko ɓura anndede no waɗe to enɗan kam woni kilici o enɗan en kettino taariki suka ummatoore de enɗan ni ko Mariam Ade waddi firtaɗen ngal fulfulde
umo woodi ko waɗata duuɓi capanɗe tati laaɓuɗo noon o juuta noon fuu Abdul Aziz Ayabum no suka ummatoore connowo kilici nder wuro Madawa région Motawa ngal gollal o ronana ɗum e abbiko nani faama ka o fantini dow gollal makko ngal
to min kay ni golle tewgal ammi miɗo waɗa du kilici golle noon ko ronumi e saaroɓe am miɗo waawi soodude du to goɗɗo mi sonna faa mi heɓa riba
am gollal fuu ngal neɗɗo watta heppata saɗarma dey fuu haɗay suka ummatoore o no woni no waɗa lumaako makko no handiri
to nder golle ni wi'ataake neɗɗo heɓata saɗorna to so coggu no woodi ni miɗo waawi heɓude riba ko watta keme jeetati yahde faa ujune ɗum miɗo waawi sonnude ko watta ujunaaji joyi yahde ujunaaji jeego
zuwa talatin haka
hannden o walaana umo gollida e jaadiiko mo ɓe ummudi mo wonno mana golle makko ɗe lawwali
munjuma mona ekitare munjuma ma
ɓooyi miɗen gollida illa hitaano duuɓe ujunaaji ɗi e sappo e joyi miɗen ngaɗa kilici illa miɗen pamɗi min ummidu min tawi maamiraaɓe amin e saarooɓe amin fuu no ngaɗa kilici ɗum amma yimɓe nde kawri to sayni ɓeyda
muñolɗiaganirawataki
Abdul Aziz no woni no watta daane e ummatoore ɓe leydi Niger ɓe ummoɓe daro ɓe tefa ngam jaaki yeeso heɓo nder leydi din
aissa har ko darta fijoji coñinol ɓalli hannden ni sa kettinoɗen ko Oumar Hammad jangante en
ana ko nattani mbiyen filla pelle latol bal leydi Niger ɓurtuɗe no ngoni e hoore mum e nder ñalawma sappo e ɗiɗaɓo ko latol bal kanƴuni waɗi ko mbiyen olympique fc heɓoyi jaalorgal dow taguru mo doso diidol gotol e ɓolum to nder stade municipal mo galluñeme ndenno as police kando kay heɓoyi jaalorgal dow jangeur jeu mo maradi diidi ɗiɗi e gotel e nder filla ponnol ngol ni eɗen mbawi wiide ko fedde latol bal wiyetede as nigelek e as fan kamɓe goni hoore to tawda diidi nogay e tati ndenno isgn laati tataɓo to heɓi diidi nogay e goo ndenno ko liberté fc tokki as police e ako kanamo arlit
ɗo man kantane o habaruji amen ko sukaɓe ummatoore mi yetti kettinaki on kettinimen sey geɗɗire goodi on kiyaari